domburu. Wonno do ko domburu wotru endi wonno e der ladde Alla yolombere e der ngaska mayru. Kono e on saha duwel dano e gorko mayru. Hakkunde mabbe ko fitina e kala saha ko poden dure wonata. Gite mayru baleje didi de kala ina ndenanno bangeji mayru kala. Endu doganno e hakkunde ledde didi cewde. Endu yaranno der ladde e bangeji didi kala. Du yato sehlabe mayru. Di ngona e fijje jamma e nyalama. Nyamdu majji mankani e kala saha. Handu woni dombal mawngal endu wondi e domburu wondu ndun ina sewno. Endu hewi cewram hakkunde ma. Nyande wotre domburu ndu darori koyde didi. Ndu wadi kereng yoli handu furti ndu tuwi. Ndu wi ewe hon ko njidon. Kondu holliranno woni ko njutendu mayru. Ndu darti lawol gongol ndu miji. Ko fati affaire mayru ndu wi mine njutenki am no njutirmi ni ko nga tingi mino wayi wonde lamdo bardi lande kala ha miyan lamdo lande nden. Ndu woni e wasade endu ndara mbilu mayru endu miijo e der bernde mayru endu wiya min mino juuti. Ndu dogi ndu rewi don e lappel tokosel endu hollira hoore mayru endu miijo e der hoore mayru endu wiya so tawi neddo ina aranno joni ma o haami no bami ni don e don tan ndu hawri e wojere. Domburu ndu wi en cherno bojen komin woni lamdo bardi kunle lande kala. Bojengel hebiti wi ayi lamdo o den bojet jali gel jali no feewi. Bojengel hebiti ngel wi ala ko a hore maada mimino doga mi yaha e haajuji am kadi paama mido heewi haajuji. Domburu ndu hawti ndu miiji e hore mayru ndu wi joni kenal meydima e am. Ndu jokki lawol mayru ha yeso ndu darni hore dow ndu towni hore mayru. Domburu ndu nani dillere dow mayru ndu bamti hore ndu hoyni dow ndu ndari dow ndu ndari dow nde ndu yi waandu woderu ko baro gelladde dey. Waandu woderu ndu namni domburu ndu ndu wi aywa domburu holto njahata. Domburu ndu wi a jaram min mi do yaha nyewonde no lamu am way ko min woni lamdo keso mo kunle lande ne kala. Waandu woderu ndu jali handu ronki jabaade e halde. Taggal dum ndu wi biye domburu yo jew min ne mido fija. Mido fija dow e hakkunde ledde. Gonga da weltina hore maada so tampi fijje. Ngara gay pijjen do e sara am. Eden diwa eden nangto e caldi ledde. Dum koy woni kaddi jaleede. Domburu ndu finni. Ndu wi dum wona nyewtere ko gonga tingi. Ko min woni lamdo kunle lande kala. Nde domburu ndu yahanno nde wodi ko ndu ngormi dande les. Ndu finni ndu wi barodi nana ara. Barodi ndi woyi ndi wi dum fof de domburu ndu hulani. Ndu manyani hayitere. Domburu ndu darori koyde mayru. Ndu wadi kereng yoli handu towi. Ndu wi de mangal kunle ne ko min woni lamdo majje. Barodi kadi woyi lawol gongol ndu wi dum koy ko kawisa ayi domburu wonde puydo. Barodi ndi wi bamtu hore maada giya nyande wontere mardi ladde holaki hala maada. Kulle ladde ne fof matani e maada hakkinle. Seeda ndu wasa jikke mayru kono ndu hawro e on saha e nyiwa mawba nayewa e lawol on saha kadi ndu huti hore mayru. Kono ndu halde nyiwa ba. Kono e on saha dande mayru ina deb debna endu sinya Alla e kulol e mangu nyiwa ba. Kono kadi ndu darti e koyde mayru ndu wadi kereng yoli e mbawka mayru. Ndu wi nyiwa ma andu komin woni lamdo kunle lande ne fof niwa ba hebeti ba wi ba jali domburu ndu niwa ba wi mi meda yide hono ma domburu e fuyde ma mi holle do hunde wotere niwa ba suudi koyngal mabba mawngal ha dow ba wadi ngal e leydi rip domburu majjiti e nder pundi ndu hoddiri e nder bernde mayru ndu wonta mawninde hoore mayru kaddi ngurndam mayru mawngu wodanani domburu abada sukaɓe tokosɓe heewɓe e boomi ina limta koye mumen e mawɓe haa ɓe mbatta koye mumen tigi mawɓe sukaɓe heewɓe ina miijo janngi ko ɓooyi e juuɗe jinnaaɓe maɓɓe yiide maɓɓe ɓe ngoni yimɓe mawɓe haaju mumen ala e hay huunde hay maaɓe woɗɓe ina mbiya ƴeew min mi heɓat kaalis keewɗo e barke am ɓe teddinaani allah hono ɓeen fof allah ina ƴeewa ɗumen ɗum noon koye bakkat jeya joomiraaɗo o ina añi paarnagol mawninkinaare e yidde hollikinaade e baɗaate bonɗe e fenaande fof welaani allah so tawi mawninkinaare ko bakkat mawninkinaare ina e ɓerɗe sukaaɓe ɓernde neɗɗo moƴƴaani bakkat ina seernda en e allah so en ƴeewtaaki bakkatuuji men so en ñaagaaki allah mbele ina yaafo bakkatuuji men rimɗina en njuɓdi bakkat ko maayde wonaa maayde neɗɗo noon so tawi ko maayde noon ko seerndu en e allah haa abada wiya kulle ladde fof njalii domburu no ndu wayni joomiraaɗo ne ina jala ɓen mawninkiniiɓe no ɓe mbayni jabbuura suura ɗiɗi aaya nayi wi joomiraaɗo jooɗiiɗo dow asamaanuuji maa o jal maa o yoɓɓe e golle maɓɓe wondude e baɗaate maɓɓe iisa joomiraaɗo nani dow asamaanuuji sara joomiraaɗo jooni e dow sabaabu yidde makko o arii e leydi haa o sootanoo en bakkatuuji men o anndi en mbaawa heɓde yottaade joomiraaɗo haa njooɗoɗen sara makko tawa ɓerɗe men ina tunbi yimɓe peŋiriimo leɗɗe o leeɓtaama sabaabunde bakkatuuji men kono o ummitinaama omo wuuri jooni joomiraaɗo yiɗaa mbalen ɓerɗe men bonɗe omo yiɗi yaafaade bakkatuuji men baawɗe ngootani joomiraaɗo halkude en hono no ñiiwa baa halkiri domburu nduuni feccere linjiila wiyete piyeer ɗiɗaɓo suura tati aaya jeenayi wi kono omo muñi sabaabunde makko o yiɗaa hay gooto halkoo o yiɗi ko gooto fof mimsita bakkatuuji mum tuuba ngannden mawninkinaare ina bonna ɓernde neɗɗo hono ɓeen ɓe ɗum woni e ɓerɗe mumen hono ɗeen ɓerɗe keɓataa joomiraaɗo iisa o halka en sago allah ko ɗum ɗo nimsaa ceertaa e bakkatuuji kalfinaa hoore maa iisa iisa wi'i miin maa mi rokkuɓe nguurndam haa abada ɓe kalkotaako haa abada hay gooto waawaa heɓtude ɓe e junngo am tawaama e nder linjiila feccere yuhanna suura sappo aaya noogas jeetati wacca hoore maaɗa jooni ngonɗinaa iisaa.